wananita enji.
Upo nyonyo,
upo nyonyo,
upo titi,
upo titi,
upo dola,
upo shoga,
upo baba,
upo kaka.
Mama mina ba la 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 la
la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la. Unapenda vya bule bule, utauponza bwana. Usipende vya bule bule, utauponza. Unapenda vya bule bule, utauponza bwana. Sio kwamba likuwa na kutaka sana, ilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, ilo bwana kwanza nomba ulijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo na kuita geto, nasema unaisia. Unanitania, baby unaniongopea,
eh?
Unanitania,
eti
besu unaniongopea,
eh?
Ala la la la, ala la la la,
opio,
ala la la la, ala la la la,
epu,
ala.
If I got incredible, a good day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man they lose control. Make a compose or you come close.
Finish me, yo. I want money, I get a butcha. Money, I get a Lagos. And I'm a deliverer.
I'm a deliverer.
Shimmy, 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 yeah, 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 yeah. Kelebu, kelebu, kelebu. If I do money, sure you go do.
Sure you go do.
She say, of course.
Sure you go do.
Sure you go do.
She say, why not?
Why not? Oh.
Upo nyonyo,
upo nyonyo.